Aline.
Karoli. Cyambwira umuntu wagufatiriye kuri anniversary yawe kabisa.
Nzakwereka. Aline. Harya ni imyaka icumi mumaranye.
Imyaka icumi.
Mana.
Aline sha ibirungo ukoresha. Uzambwira ahantu bivuga ni ukuri. Byose. Musaza wanjye ari yagiye mu mujyi mu gitondo ikigoryi gusa ari wowe uri ikigoryi nawe ni ikigoryi waramuroze
Ntako
twabasuye tukababura.
Muraho. Neza. Ah, bite jata.
Nibyo se. Icyo nakubwira cyo ni kimwe. Urahitamo bibiri. Uhitemo kigwe mu muryango usigare wenyine. Uhitemo wirukane ishyano. Uza n'umugore ubyara. Cyangwa se. Urasigara wenyine. Nta kindi. Nako nkubwiye. Ubitekereze.
Ibintu bavuga nibyo. Ibibazo byo muri urugo ni wowe ubigiramo nkari nta wundi. Ushobora ute kuba umaze imyaka cumi angahe nta mwana dufite mu rugo rumeze rutya. Genda kubwiza ukuri aha nzahava cyangwa wowe uhave.
Shugura na jo nikaba basumutima wawe naho watakambiri bana nikasanga ho itakwitayeho kubako kumana cho bichikumariye urababaye shuti wasubiza masi uvuye Nikule kambini habichane Watacheleza aujie Nika kukomeleza umutima Ya umara Ware babandi uko babayeho Kosuki evanshuti Ijunyura mobilu hije shuti Gitoya nibihoraho nibiga tumme uteshuka ngure kimbara mani dahemuka jyisera yasesera nye kwisobane nawe nobu bihendi byo biru nishe Sesera na jaya ni sanga ori tinda Na gori zahera jizena Aga hinda kaburi musi Mubibereho igoye cyane umvu susuguwe na bose ndetse n'abandi mujya musengana ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyanshuti irakuzi kwakunduka nguka kwicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye ntayindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jutegereza Yesu ibyo nyuramo biruhije nshuti n'iki gihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ngureke imana mana idahemuka yizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera.